RJ, the DJ, all day, baby.
Bajaji twende likwidi eti anadanga kamdangia babako
nawe kadange
eti anajiuza nawe kauze ya kwako
jamani fama acha show.
Mama yake
yesa 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 ya
si wanapenda kupenda.